dedico a Ramón.
Thank you. shiicinaya. Ah, oo sigaal jid bay ku leeyihin. Kuma boqorna?
Naam.